Singa ko chimpalanya okwambala obulungi ekyo chimpalanya okwagala ennyo chimpalanya okutunda ennyo chimpalanya wemba n'akasente chimpalanya banjagala nnyo chimpalanya ndi mulafu chimpalanya mwimpostingo wange chimpalanya seyinga nnyo chimpalanya neeyisa bulungi chimpalanya muneeyagala nnyo chimpalanya Bibi n'ebimpalanya ng'esikalista k'ebimpalanya Ebimu ku bimpalanya basingako ky'ekimpalanya Aba bampalana baneegomba ky'ekimpalanya Ekimpalanya kubasooka ky'ekimpalanya Sekwensinga tantisa yeegomba kyendi oyo tantisa Sekwensinga tantisa Ne wampalana tantisa Sekwensinga tantisa Teri ya wala mpagwa singa Owe bigere ya wala no wapima Taina figa ya wala no wapiga Omuchawe ya wala na bwebagala Eyasuze njala ya wala na lite Naenga mujoka Tetubaliko mujoka Naenga mujoka Bino vyafe mujoka Batume mujoka Wabula mujoga Bibi n'ebimpalanya ng'esikalista k'ebimpalanya Ebimu ku bimpalanya basingako ky'ekimpalanya Aba bampalana baneegomba ky'ekimpalanya Ekimpalanya kubasooka ky'ekimpalanya Ate mukyanyiiga kuba ne muwalana era sigala nnyumuka Mulirowooza okundeebuuzaako ng'obudde bwayita Akusinga bakusinga kuba n'owoomuti bibye tebikuddira Sijjaga nakola binyumira kubanga eri abawalanyi Sijjaga nakola bingasa kubanga eri abafitinyi Kale mu budde bawalana singa mukola ebinjopagasa Bibi n'ebimpalanya ng'esikalista k'ebimpalanya Ebimu ku bimpalanya basingako ky'ekimpalanya Aba bampalana baneegomba ky'ekimpalanya Ekimpalanya kubasooka ky'ekimpalanya